Godina Borana, Magalaya Bellut kan ijarame University in Borana, Yenyet Baratut Harasimate, Persi Sufjra, Umator Beder Bekan Ebifame University in Kun, Godina Kanaf Karadinak Dev Kanin, Buabu Sajur, Jiratoni Dubatan, Kunta Es, Godinikun, Hankanabu Urale Misoma, Kesuma, Kabishan Ugatia Kakabu Himani, Motumman, Sanas Akafur, Gafataniru, Bulchinsi Godina Borana, Devi Kenen, Bishan Ugati Boranaf, Karshin Gahan Ramadame, Dien, Ojinjal Kabamu Ifom Sejra, Galmuda with Tugabasi.
Obuka Garse Oda, Jirata Gudim Borana Magalaya Baloti, Ojibarnutara Tibuban, Jirachukaiman, Obukan, University in Borana, Gudimbura Lemusoma, Dubatefika Jaran Gudina Borana Kesatijaramun, Wandansa, Sabam Nisasi, Abatikuni, Awasana no Kanatiate, Wanedu Ifatibasa, Jaran.
Senan Umat Kana, Baye in Koratamne. Namta Kantake wan didi koto kutuke dabra. Ar university into you as usted abate. Harak orano, ada, takorano, jiru umat kana, talafisa, chuva, kormatan, bir abate, wan good dog arimbe, kamin, hainar gamin, gabbasu dan daire abda dakaranto kana. Haral la meso umatikena, aduha, itopa ke jiru jalantain umati borana gudan kenya jira. University in Tune Gamito Pachala don't ten Gam Kenya le Umata Chijur, Haborana, Hagabra, Haburji, Ha Safara le Tufa, Wabau than the Tibarsisu than the Tiadi Yedukab.
Jiratan Magalaya Balo Bokan, Amaskur Niborana, Hankinabura Misomakan, Hidukabaji Chunipsan.
Rakon Guddol Laftana Kubatvetu, Umatukunur Si Sebula, Rakon in Nikab Guddon to Kurako Bishaniti. Sai horim bisam barbada nami bisam barbada laftitu no wicho yo bisan in argatin misom dibile dabru ndande tu garman barum barum salleni amma akelaf dibi barum ti gayet yo lalte garbo rana arralle barum ti dikka man gandi tokko akana tokko garbi ya yo devi gandi chufu man tamari jiryo jedani gandi tok khes bani tamari tok fula tok yo jirat ijolle kilometri hagam yate chufti achi barachu dande tanaf mani barumsa ar alle borille gand khe sabab allate balid nam barumsa ijolle dakab tolchu dandau malan amalle wanni bo laf borana khe satti bu agari garsise man barumsa ijolle borana tabaratu irretae hosteli tanaf khara khanangar barumsa len motum malle tarat ye fate wa dande chufa Akinito Jabdada
Doctor Bokutache, President University Bornati, Yadi University Kanondesu, Barabulchinsa Lamarem de Salangel Cavajan, Sanadubas, Barakumalama for the Sadet, Ijarsi Samar Rodura, Karshimilon di Balamavi, Milones at Detamanca Tumura Mioto, Kananis Kutanchi Sichabaratota, Kabulchinsa Fi, Kantumuramueran, Devalanis Baranaboda Ganatoke Sati, Oji Marsala Mataka de la University, Dandike Safi, Kana Matu Karshimilon di Besadifi, Milones at Detamaolin, Ojitama Jirajan. Dr. Bokun, University in Borana Dursakana, Gosabar Notashan Akakin Nuirani, Chala Garu Korano Wanjurawa Sauti Sebula Ratti, Akat Yefotu Button.
University in Borana, Aki University, Tualam Erat, Bekamti Gudak, Abachu, Akisin Dande, Tuan Kanana Kisin, Bekamudande, Takana Kopau Jurwanokun, Akumbenu, Sernigada, Serna Gudda, Serna Falasam Gudak of Serna Finat. Sirnukunin, akumbe no Romea hesat fula heddu eddu sirni gada hun bayyana chu jira bayyana cha tanaf hunde nisa arm. Tanafi waan kan ittiin korannu hesatoko fulantun fula universitin borana durana ittiin bekamti gudda qabaati yenna akkasi karawsin. Taani waani orsiise bula wal fakkaata. Orsiise bulaan waan mil tokkoon dhaabbataatiin. Orsiise bulaan mil tokkooni jechu. Orsiise bulaan mil eddu qaba. Or si sebila mili isatok ummata ilme nama waan heddu gumifet tanaf gar namalet game gar namale hin laliyo juwa gijen tan wani or si sebulan ka mili isatok mo hori isa khanif damun jecha tanaf dame tok dandin tok ta university in borana itak or si sebulan ittin huba chumalet achin barsifte akasi korate Or si sebula akasi mulli sufeti university in Borana yo wagijed.
Dr. Bokkun, Universitiin kun barattoota horsiise bulaa biyyoota ollaa jiraniifis carraa barnootaa banuuf karoora akka qabu dubbatu.
Fuuldura carraa barnoota haa tolaan barsiisan midhaasine sagantaa akkana kan saganteeffanne Universitiin Booranaallee taniin qabaatte yaada guddaa qabdi. San qofaa miti. Yoo waaqi jedhu fuuldura iskoolarshiippii maqaa kumaa jaatanii aliitiin haa ilmi horsiise bulaa ilmi hiyyeessaa hedduutti barsiifnu waan qopheessinuuf namu. Ufirra caqafadda qalbiin itti qophaa'a jedha.
Bulchiinsi godina Booranaas mootummaan bu'uuraalee misoomaa godinichaa fooyyessaa akka jiru dubbate. Bulchaan godinichaa obbo Guyyoo Galgaloo bara darbee fi barana qofaa Boorana keessatti bu'uuraalee misoomaa ijaaraman 200 ol eebbifamoo jiran. Ammas barnoota babal'isuudhaa fi manneen barnootaa hedduun godina Booranaa keessatti ijaaramaa akka jiran dubbatanii komii dhabamuu bishaan dhugaatii jiraataan godinichaa dubbataniifis deebittaanu kennanii jiru.
Waa'ee bishaanitti wal qabate. Keessumaa neetoorkii bishaan Booranaa ganna hedduu gangalatee madda komii bulchiinsa gaarii ta'aa ture. Mootummaan federaalaa Dr. Abiyyii fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa birri biliyoon tokko ramadanii ji'a shaniin dura innis harka wal fuudhamee hojii seenamee jira. Dizaayinii haaraa gaafata baay'ee moofee waan ganna 10 ol waan tureef qarshiin biliyoon tokko ramadanii jiraacha.
Piroojektiin neetoorkii bishaan Booranaa kun ganna gamii yookaan immoo yeroo gamii keessatti akka xumuramuu fi karoorri kaa'amee jira laata wanti beekame?
Jihaan jennee kallattiin gama keenan ammatti kaa'ame hin jiru garuu akka mootummaatti yeroo kaa'ameef jiraacha. Gubbaarraas kaa'amiin akka federaalaatti dorgommii guddaa godhamaa fi baay'ee yeroo gabaabaa keessatti ijaarsi isa xumurame. Dizaayinii gaafata. Wantiin duri moofee jira inni jijjiirama. Yeroo waggaa 10 dura ijaarsi yeroo sun garaan ture ammayyaan teekinooloojiin gaafas ture qaama barsiisaanii waan qulqullinaanis haaraa waan ta'eef. Inni kun dabalatee yeroo fudhachuun isaan oolu garuu immoo yeroo keessatti akka inni xumuramu mootummaan kallattii ka'ee hordofamaa kan jirudha.
Eebba Yuunivarsiitii Booranaa torbe darbe irratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa duraanii Hayilemaariyaam Dassaalany Booshee, pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, bulchaan Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabit Mohaammed Alii fi Sabaa Imaaleen biyya keessaa gabaasanii turan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Adaamaa.